Bips Music.
Guess who?
My music will never know. Travel vibe. And I'm your boy, age.
They call me the future Pusha. Let's go.
Nelebe ule muyo mwana macheki. Uyo, sinipalana na one liko uniki. Ine, timu ya tukukula ni Real Madrid. Iyo, siniwane kajonze ni choma mutinti. Ine, dine yo bali wa levo. Yo bali wa levo. Dine yo bali wa levo. Yo bali wa levo. Dine yo bali wa levo.
Papiti ni kwendo ya gelo mudwe sipotea waidia. Hapa nakula I'm no longer thinking shallow, my thoughts are wider. This is just a reminder, thinking rich na mbono binder. Ninasia vama smooth games, nili rough, ni mvelanga kaidia. Wagaiga, you busy batiamba, mvelanga zambezi magic mpali. When I take time to drop, walandi uya eno tweva iswali. I can't lie my guy, wanichetekela lionse ni wadjela mazali. Ukanificha munyimbo ni shiwavana, walai la sweat ni motari. Enze kupanika, emejo beka, mame monster, emejo make your bed come. Sinikamba paliponi, ni vela voice, punda kamoni. Veni watai lab up guys, my niggas in ambos, ni vela nga joni. Bwelo otai witness, greatness, ifendela onkale kamboni.
Nelebe ule muyo mwana macheki. Uyo, sinipalana na one liko uniki. Ine, timu ya tukukula ni Real Madrid. Iyo, siniwone kajonze ni choma mutinti. Ine, dine yo bali wa levo. Yo bali wa levo. Dine yo bali wa levo.
Chaisa kompo, basopo, patopo monga head soko. Pusha ni zoko, moko moko. Ama head monga tini nkopo. Isi vesi ni chaka dionko. Nifuna rapa asale moshoko. Waniyo pa monga njine wapongo. Nga si vesi ikupaya ni voko. Yeah, I see a lot of rappers these days. They really wanna be like me. Yeah, niliko bruto na ma rhymes. Nizimvera monga Idi Amin. Yeah, Pusha ni mandingo wako marapu. I know you know what I mean. Yeah, I'm a shit. Although si nipeze kamo mapiti la green. Daddy ni rimu new kid. Yo girl said I'm too sweet. I took a D and I put it in her mouth. Munga ni toothpick. Yeah, you know we do lit. Pusha sama jama bullshit. Chibereshi kuna we don't eat. Tiza kusiriza completely. Pusha
nilibe ule muyo mwana macheki. Uyo, sinipalana na one liko uniki. Ine, timu ya tukukula ni Real Madrid. Iyo, siniwane kajonze ni choma mutinti. Ine, dine yo bali wa levo. Yo bali wa levo. Dine yo bali wa levo.
Music.com.